ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaarke ayaa xalay khudbaddii qaran ee soomaaliya ka horjeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay. khudbadda ra-iisul wasaaraha sarmaarke ayaa taabanaysay dhinacyada horumarka ay dowladda soomaaliya ka samaysay afartii sano ee lasoo dhaafay, amniga iyo adkaysiga shacabka soomaaliyeed ay u leeyihiin dagaalada, isagoo dhinaca kalena ka codsaday bulshada caalamka inay soomaaliya aan deeq oo keliya la siinine balse la maalgashado si mar kale ay cagaheeda ugu istaagto. wariyaheena maxamed culaas xasan oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee ra-iisul wasaaraha sarmaarke khudbadda ka jeediyey ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada New York.
marka dib loo milicsado taariikhda khudbadihii ay madaxda soomaaliya ka jeedinayeen kulanka golaha guud ee qaramada midoobay dhowr iyo labaatankii sannadood lasoo dhaafay, waxaa ku badnaa ka hadalka colaadda, dib u heshiisiinta iyo codsiyada gargaarka bani'aadnimo. laakiin khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaare sarmaarke waxa uu xoogga ku saaray horumarka ay soomaaliya samaysay afartii sannadood ee lasoo dhaafay iyo fursadaha soomaaliya oo nabada oo dowladnimadu ay si dhaba ugu hirgasho ay u yeelan karto caalamka intiisa kale.
Imagine the potential. We have one of the longest shorelines in the world, which hosts untapped oil and gas reserves.
waxa uu yidhi bal qiyaasa ahmiyadda aan ku fadhino waxaanu leenahay, buu yidhi, mid ka mid a xeebaha ugu dheer dunida oo ay ka buuxaan, buu yidhi, kaydad dihin oo saliid iyo gaasa. waxa uu yidhi waxaanu si firfircoon u wadnaa dibudhiska dalkeenna si aan kheyraadkaasi uga faa'iidaysano. waxa uu yidhi horumarku waa gaabis, laakiin fiiriya foolxumada halka aanu ka soo noqonay. ra-iisul wasaare sarmaarke ayaa ka mahadceliyey balaayiin cashuurta laga soo qaaday dadka wadamada ku bahoobay qaramada midoobay ee soomaaliya lagu bixiyey, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in deeq ay gacanta u horsataa aysan soomaaliya ku gaari karin horumar.
billions of taxpayers money has been pumped into somalia and we have had some success but not enough. ngos have become a local...
waxa uu yidhi balaayiin lacagta canshuur bixiyaasha laga soo ururiyey ah ayaa la geliyey soomaaliya, xoogaha horumarahna waan ku gaarnay laakiin kuma filna baahida taalla. hay-adaha aan dawliga ahayn, buu yidhi, ee gargaarka ka shaqeeya waxay soomaaliya ka noqdeen ganacsi, qaar baa howlo wanaagsan qabtay, kuwo kalena waxba. maanta waxaanu doonaynaa, buu yidhi, tijaabo taa ka duwan.
We now need a different approach. We don't want charity. We want direct investment. We need to build...
ma rabno, buu yidhi, sadaqo aadna siisaan, waxaanu rabnaa maalgashi toosa. waxaanu rabnaa, buu yidhi, inaanu dhisno dugsiyo waxbarasho oo tayo leh, jidad, suuqyo iyo kaabayaal dhaqaale. hadalka ra-iisul wasaare sarmaarke oo ka turjumayay soomaaliya ka duwan sawirkii dunidu ay ka haysatay ayuu ku sheegay in argagixisada ay eel ka guulaysteen inkastoo ay weli halis ku hayso dalka. waxa uu sheegay in nabadda laga dareemayo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla xeebaha soomaaliya.
only 4 years ago radical insurgents control our country. they oppress and threaten the lives of our people. but today
afar sannadood oo keliya ka hor, buu yidhi, meelo badan oo dalkeenna ah waxaa maamulayay kooxo seef labooda, kuwa oo halis geliyey, cadaadisna ku hayay nolosha dadkeenna. laakiin maanta, buu yidhi, caruurta waxay ku damaashaadaan xeebta muqdisho iyo magaalooyinka kale ee badweynta hindiya ku teedsan. dumarkiibaa xeebaha fadhiya, buu yidhi, iyagoo iibinaya muus. dhawaaqii rasaastana waxaa bedelay, buu yidhi, shanqarta dhismaha guryaha. waxa uu yidhi qiyaasa halka aanu ka nimid iyo waxa aan qabsan karno afarta sannadood ee soo socda. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaarke ayaa ku faanay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad u adkaysta colaadda.
the survival instinct of the somali people is most evident in women raising families whilst their homes are bombed.
sida ay soomaalidu usoo dhabaradeegtay waxaa laga garan karaa, buu yidhi, dumarka soomaaliyeed oo taageerayay nolosha qoysaskooda iyagoo guryahoodii dagaalada lagu gubay, oo qaar ka mid ah caruurtooda jidadka ku sii aasay iyagoo colaad iyo gaajo kala baxsanaya, socodkoodana sii watay, buu yidhi, si kuwa u haray ay u badbaadiyaan. waxaa kaloo ra-iisul wasaare sarmaarke uu sheegay in soomaalidu ay hadda ku jirto sidii ay uga tashan lahayd, sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho, isagoo golaha guud ee qaramada midoobayna xusuusiyey taariikh dhinac ah dimuqraadiyadda ah oo ay soomaaliya hore u dhigtay.
Let me remind you that Somalia was Africa's first country where a democratically elected president lost an election and gracefully transferred power.
aanadu xusuusiya, buu yidhi, Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee Afrika ku yaala ee madaxweyne si dimuqraadiya loo soo doorto doorasho looga adkaaday, haddana uu si nabdoon oo dimuqraadiyadi ku jirto uu u wareejiyey xilka. waa in taariikhda ay noqotaa, buu yidhi, mid aad ku astaysaan Soomaaliya. ugu dambeyntii ra-iisul wasaare Sharmaarke waxa uu khudbadiisa ku soo gabagabeeyay codsi uu golaha guud u jeediyay oo ahaa in Soomaaliya la taageero si aysan mar kale ugu noqon guuldarradii ay dagaaladu dhaxalsiiyeen.
Mr. President, honorable delegates, ladies and gentlemen, Somalia has failed my generation and I will dedicate my life to ensuring it that does not fail the next.
Waxa uu yiri mudane madaxweyne marti sharafta kale mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya jiilkayga way guuldareystay buu yiri laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa in naftayda aan u hurayo in jiilkan xiga aysan guuldarada arag laakiin buu yiri kaligeen wax ma qaban karo innagoo gacmaha isqabsanaa ayaana horseedi karta soo noqoshada Soomaaliyada ay dunidu sugeyso. Khudbadda ra-iisul wasaare Sharmaarke ayaa dhinaca kale ku soo beegantay iyadoo xalay ay Soomaaliya xarunta qaramada midoobay ku saxiixday heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ay ku heshiisay sanadkii 1999, waxaana Soomaaliya ku noqonaysaa dalka heshiiskan saxiixay ilaa iyo hadda 196 waddan. Maxamed Cumar Xasan, VOA, New York.